That last cut was from Shalamwana's 2010 CD called Sikila, featuring Meje Trent. Meje Trent is the lead singer on that song. She's got a wonderful voice. She's one of the rising young female stars in Congolese music. And the song we heard was Nasi Nabali from the CD Sikila, featuring Meje Trent from Shalamwana. Before that, we heard, no, that was not JB and Piana. That was Tutu Kaluji from his CD Paris Match. We heard the song called Carbure. And before that, from Congo Brazzaville, we heard Hermes Papija from his CD called Santa Trinité. We heard the song called Abus d'Amour here on Ambiance Congo. And here a cut from Abeba Liporto now from his new CD. It's called Li Felo Ya Mondele. Yeah, let's hear the first cut off of this one. Nice long cut from Abeba Liporto called Li Solo Yampese.
Gapes tutu le vieux kelele. Mokoto e bombaka sekele ya society. Kasi society e bombaka sekele ya mokoto te. Aboma na ye sekele ya lokolo.
Wata kumwata eza mabete o.
Eza mabete
o. Mabona bilele eza lisumute o.
Lisumute.
Kasi oye baka tute seni. Mama. Banyina bako makoto nga yo kaka kiteni. Mama saba ko mama patri yo kaka masolo.
Zeti makiadi, to sengi biloko, to le avec apeti. Nasuka o sengi tirda, o lobi ezangate, mwana mwansi eba tope aye nando. Na tirda na yo na mino alez, so kando eba ki ufuta na plana yo wana. Me mon cher, kate ble wana ekufa, heureusement mama duwa richo azalaka wana. Fongo la boule mon cher, fongo la boule go. Chichi Batata, rappelé ses mères poules. Motema et qui t'envoie, pépé. C'est plus si Batata, les grands leaders. Waba Sassou, Olivera Kokolo, Dani Domi. Bertin Domi, Mami Choco, Vladimir Pemba, Patrick Waburo. Aladi Papa, Domingo Salanke, Marlene Mbala, Franky Taïsoko, Bodou et Bokota, Colombani Wasenga.
Namananga Masia, Salaka Moisia Montaigne,
Masia Montaigne,
Aria Kapene Kokenae, Alataka Kudire, Alobina Kamote, Nalobina Kabila Mbate, Nazalaka na complexe, Teya Kosuya Baninga.
Au-delà de la fortune, il y a Jean-Baptiste. Tiens, on a commis la kini. La couta qui n'a à l'aise, ça va aller, ça va aller. Aïe, vous savez, Aïe, Mébé, on a Robert Basséni. Donc, vous savez, Mouké, vous savez, Mami Flat, on a Yaki, Papé, tout. Donc, Baluka Boy, Balubi, on a Hôtel, il y a Major Zorozo. Moi, la main est passée à la kion, on a tout mis. Tele maki makasi, kasi sika ya kuku mama, izaki.
Uzo luka pota kumisa, hengi lopana, sila mpane zalina, mbona suka.
Frida Mushie,
mbongo ya liku, eleki nyambo ya kolata, kanisa papa.
Shuwana, tozo laka na mwatiri ya Nikonzau, Didier Biblos, Nataki Biongo. Na Interpol et pas à Paul Mukadila. Le monde à moi, la maille, péta fort, mais n'est pas un petit talent à la tala, la voiture, 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 la voiture,
Kanisa papa, 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 papa
descendant de Simon Kimbangu.
Kalane salasika Claude Kiseyoko. Elokoya kala ya ngone valere. Sika ezali ebaneli pe zalaki yoka kaka finga ba koleto ya kala mama. Aniba bakoma na Bible yoka kaka mungu.
Chantal Kibuba. Faria Madele. Jise gardien. La Nishengene. Petina Mai, Bijou Sinzaou, Jason Ngwanda, Mazirati, Azalaka, Chikloa Bilamba, Ebele, Azalaki, Jomata Masekene, mon cher, tout à l'heure, la Messa Boué, avec appétit, tout à l'heure, Messa Monia de la Messa, au Kamati, le même Weston Nayoana, nous avons beaucoup de Pessé, et Pessin Kelle la Messa, Maratou, et Katibiso Appétit, Natala Bouna, le Boba Gauche, pourquoi mon la Katisiko? Le babou est petit dans la ligne au Sénébile la lobby. Vina dans mon lampe. Ah oui, Zali et l'évage n'a pas goût. Mais Zogan Ali fait la mondelle et puis pas si les bazars. T'as l'air toujours loin, mon cher. Et vous avez coupé ta mère. N'a la cantine que je suis venu comme le bitouma. Nous avons des poils à ma guillos.
Ce n'est pas la vie.
Yo comme bon goût, t'es gâté.
Ce n'est pas la
vie. Atira Bondo Tokoyama Jackson Sarakawa. De Paul Poussa, les grands Libanais, Maître Timbo, Kenena Inase, Betouma Mabele.
Ousoluka Poto Bondisa, Beni Yabana, Ilamba Ezalina,
Talalik Mabele, Zouman Zambi, Bakuma Kouli Sambi, Sali Bakazari, Jiste Souba, Sali Bakou, Tsouki Yabana Nzambi, Ngeka Kabilele, Benele, Atouka Tobo Ita, Itali Fela Mondele Amour, Tango Yisoko Senga Kamer Mbongo, Oyibi Bien Kasa Lakate, One of the Nayo,
Maître
John, Ilamba
Ezalina,
Bona Souza, Omen Landoa,
Vieille lumière, Yonde Seko Catholique Nanga Nazela Kabakourie. Rogers Boleva, le pyramide.
Naba le venga motu kafo jete malgare. Ba le venga yonde sou solida.
Nasale nini, mama.
Garaki o ma bécheri, yebisanga na yeba papa. Omo tu kaba meme amora kas, na yebi esika.
Ebongo yo, bake na yo wapi, na yebi esika te.
Vital Kamere, André Kimbuta, Godard Motemona, Moïse Katumbi.
On a récupéré Motuka, Basenina, Momo, Somida, et bon, mon ponazouayo, papa Yavana, la copouta boni.
Adolphe Moussito,
Sali Polono, Yasuka, Oyo, la bande qui connaît, on a sala bouquet à Pinata. On s'allie laisser passer Nanda, la monnaie à Bamouré.
Colonel Kassou
Matikeli Nambonda Bakeli Nambobeti Mobeti Nango Somida Monoko Yalo Kuta Bakanga Kaya Mobela Lokuta Kitoko Nde Lokuta Eko Si Solida Nanga
Sali Pololo Yasuka Oyo Nabanda Kikonuka Mura Sala Buke Nanga Sali Lese Pase Nanga Namonde Yabamure
Bailon Gaibeni, Severin, Bamanika, Horizon Masamba, Jean-Marc et Marilou.
Au commissaire Bolingo Nabiso, Nokola, Milei et Zangé Mongwa, Somida, Mongwa Bengai, Somi Somida, Obosani Toli Ababoti, Papa Ta, Zangé Bosuya, Zalise, Papa, Toli Naye Motuya. Oyo moto nyoso abozana kate Masalama pona linga kaka yo somida Olingo na yo etomisanga Nazangi esika ya kotia biloko ya kolia Pona yo somida
Zali pololo ya suka oyo na banda kikonuka Pona sala buke ya
mitanga Vye lime Félix m'a vendu un coffre fort. Général Etumba, Motomède Adricha, Jean-Marie Lokoulasi, Honorable Pacho Panda, Zachary Bababasu. Pourquoi moi?
Beauté Nayo, et comme ça n'a avec l'air, la Coca-Cola Soussou contre la Libanade. Sourire Nayo, et pèse à ton espoir. Ya ko vivre somida Zonga papa ya banana koma ta melodi Mikolo ya zoto na yo Otango nyoso koma na kokani sakanga Oba na kobina somida Ozali kofre formanga Na bomba kaba sentima Opesa na valere na niso ya bato
Manu Vaka,
Nako Ekobi, Nokola, Motoka Ezani Kamila,
Ams Trésor Image,
on a récupéré, Somi Somida, Akope Savoni,
Ricky Service, Tricombaki, les vrais combattants, Hélène Kalema Jardin, Général Laos, Colonel Van, Jeff Obama, Bomb Factory Image, Evariste Bouchard, Rico Star, Bamondele, Apesulu Pemba.
Freddy Mateka Mata Assurance Vilou Kassia Yagaleki Papi Masita Interpol Emma Kundiama Mbemba 3000 mémoires Serge Makontima Célim Bongo Jean Lapipe Jojo Mukuna Pierre Mondele Pichu Matouba Mabele Mame Alpha Kambikia Salon JP Loboko Eric Bokole Achille Bopesso Gianni Temo Lipasa Tabita Le grand arrangeur des sons Migloire Le Cetina
Nobel laureate F.W. de Klerk, former president of South Africa who freed political prisoner Nelson Mandela and ended apartheid, headlines this year's Jepson Leadership Forum lecture series at the University of Richmond. Speakers in the 2010 to 2011 series will include leaders in history, politics, medicine, and news who will address where in the world are we going, global leadership and international challenges. Tickets are free but required. Reservations can be made beginning 2 weeks before each event online at jepson.richmond.edu/forum/ticket info or by calling 804-287-6335. My name is DJ Daoudi, and this is Ambiance Congo. You're on WRIR. The number here is 804-649-9737. Thanks for all your calls, by the way. I've been getting a lot of them today. I really appreciate it. It's hard to keep the music shuffling when I'm talking on the phone, but I do appreciate talking to you people. It's just really great. Keeps me going. That last cut was Serge Muloso from his new double CD called Assurance on the Diego Music Label. We heard the song called Enlevement. Before that, Abeba Liporto, the song Lifolo Yamondele from his self-produced CD called Lisolo Yampese, brand new CD, also came out in 2010. And we're going to change directions a little bit here now. We're going to play some more music. Abeba Liporto is someone who worked with Papa Wemba a lot. Well, so did this next guy, Picho Santiago. He's got a self-produced CD, too. It's called Altugam. And it's a cutoff of this one we're going to play called Fiesta Love. Here's Picho Santiago.
Na papa ndo mopetume Eske nanzela sambo yonzo kwa leki Nawe mbolo kwa leki Eske kokani pesange yonu
Nende konanga Ikokani atamo kete Parseke njoko wa injoko Mboloko ngungi Mpese upanzi
Sia
Olivie kamitetu
Kuhosto ni salali Na mabenyo sona salaki na sengi palato Na yevi kolimi sezali kobosa na likambote Pasi na mote maa soke lingina te Na fonyo kwa mastone
L'honorable Robert Zekiana
Na kinumba nanga oyoyo boyaka
Shiko
Na
kene
na losambo opo baki kolanga Mbobo tuninyo sulongwe
Popoli anza
Mwangi na komi isopa Mwambale azala kikoyoka Maso na koloba Lelo na meka kipanga ite
Leo kaende
Oh, na komi liboma
kolata na zalaki kolata na zongi na liputa wapo jenese kiwa pingo
na kimi yake de kwanzo balobi ata na komi ministre to honorable est-ce que na sala tuwa mo vivre te pona saka lwa moto nyoso yango to bengi fumwa banga moyo ne rombongo
osto ni salali
mkubo fesa gomeno
na mabenyo so na zalaki na sengi palato na yebi kolimi sezali kobosa na likamote
basi
na motema sofe lingina te na fonjo pa mastone
dige kuba shiko tumba
na kinumba nanga oyoyo boyaka na kene na losa mo po baki kolanga
kia tembele de bongone
mototunyo silongwe
la tranda maria menzazi
na ingwangi na komi isopa mobali azala kiko yoka mazo na koloba lelo na mbika kipanga ite
bambi shito na tropikana
na komi liboma kolata na zala kiko lata na zongi na liputa mwapo jene seki wa pingo
shamari malomba mokonza silembao Roger Sunga bless visitor bengine ba mama sentimao de gato ani nyongola blonde ani dembo madembo mado spaghetti
ye mao ayoyo na bina
papa we ma
ye mao ayoyo na bina
kuzo bile na ba
si te masko na boi
Sasa kimona
se pedi santo na ma ama ko basu lo limai ai ko male rezo
Ugenza umo kunzelo Duduka sunga posh molai
Bana yo toboti
Mariba
Ganza ma suveni e oyo ya na
la sole kwa kibaka
Kiba fanga na lela yo Mama taba kwa singa kona tena
ti sono de besono
papa ya bana e Baluke liba
Nasaki seboli. Osoti melanga, kasi moyi mo pepe na pondi ata na sengite za pona moto nyoso. Tonino Fernando.
Na lali na butu na kolo tando to.
Sana o de kamu.
Na moni ya mpokende na yo.
Janet Malangi Segole.
Moyi makasi mapata mambo na mambo kana kasi ebale.
Nyoso mambo na lakano.
Degolo kwa soma mberi mo konza pavion 5. L'honorable Leon Bruno Lukoku.
Papa qui l'aime, il est
mal.
c'est mon lard, ainsi mon lenga. Et ces gens toujours, je confirme, Tumba Masiki, les gars Marco Ventour.
Baby Black,
la porcena, bilanga va fort.
Et Chumbombo,
Vicky Mputu, Elodie la maintenant.
Et Dino
Mami, l'Odama, Yéba Charme, les gars. Vicem Pangi, Dozo Capo, bien.
Salut Dombasi.
Hey, yo moti malanga. Betty Moulanga, la coca katiko, yo kabato no yo.
Bijou bien, Banga.
Amélie Jotante, la coca katiko, yo yo.
Matida Mandangi.
Carico Pere,
Vitimo Pere,
Tanibo Kome, Afichere,
Police, la Naloana,
Martin Goyela, Claudine Matadi,
Pierre
Leblanc, Papito, Kindoudi, Bruno,
Anna Luboloko,
Oasis, Potela, Kirele, Jetri Danzaka,
Eric Tivita, Eluka Makambo, Dodo Saga. Sa Majesté
Patrick Kilala Automatique Lopeze Ishimata Kumanwa
Kadindombe
Sisi Manto Olobelila Tema Alembe
Dendombe
Singa Moke
Alain Siti
Kilinowa Mélanie Takala
Akia Kiyoma
Marie-France Lola La Femme de Lidze
Natacha Morato
Olobelila Mote Mananga
Mani Veni Nyongo
Sacha Inyongo de Trimi
Mame Manti
Nanoka
Sache que la vie est un combat qu'on peut gagner chaque jour. Tous pépélés, y a Bétolo.
Tango et Tani, Bonga et Belémi, Tokene Konuka.
Clément Bivata, Demolo Vanta.
Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et tout maman quand on koutana mon kili, c'est que l'ouka falanga. Te voir wana ton kosalaka, mon kolona mi kolon.
Dieu dit benga,
tomba ya la vie,
5 ans de silence.
Et kosi la kate tant que ton ko vivre.
Dina makaya,
projet d'ongae,
la jurik. De yon kousou, ki salome banda.
Moto tout na mon kili, tangwa l'ouka kae. Espoir nae. Valérie Lousado, maillot jaune, qui va voler la
Ah, philosophie à la vie, Roger Jubilé,
chef de bataillon. Mes respects à son excellence, Guillaume Soro.
Mungu Baba, Wama Bendo, Mungu Baba, Wama
Abed Bakayoko,
Ousini Ache,
Yves de Bela,
Ousini Toupé,
Kiki Touré,
Nasengia. Belete papa
Sidiki Konate
E sangai Oye koki nanga
Djonje
Kaipe na zana Moto
Luis
Jérôme
Assi. Moto passio tambola kana ngele e via moto passio tambola kana eke
difficile na via moto
e bale mbonge
pere bita
kai na bwanya
e petit avia
na moto kina yo de ozili futa
yo 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 e sika o komate mapata e kwete
via moto
sala
karo kola moi
e meko
kato e kongala Julie
Malembe,
la vie royo, à chaque jour suffit sa paix.
Félix Ansi, Jovita
Bongola, Bongola, Bongola,
inamovible.
Philosophie à la vie, prochaine Dombaye.
Major Jean-Marie Donda, Bouya Mayola, bienvenue Mangani.
Le business à la vie, prochaine Dombaye.
Maître Stéphane, le monument de FBI.
Satana
et bile le caca
c'est bon bon à l'avion a dit c'est qu'il est là le célèbre Patrick Leondo
Freddy Lusambo Moulamba la valeur inestimable Christelle Safi
prochaine normale les colonisateurs
Geneviève et Chukira
Piano Fasano
Philosophie à la vie.
Pole pole jamu endo mayambangu baleka. Biso se malendo pazapana la vie. Na etaboli ya mobembe tuko tuko koma.
Bibi chamuamba, muto to akadaka.
Les colonisateurs.
Moto gaz.
Qui va bien?
Les juifs congolais. Kokufa,
philosophie à la vie.
Oye banani nanani.
Carpe diem.
Brice Mpangi.
Ata okwe malami sato kontele mambalamine. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Roger Ndonga na bokila ya la vie.
Koko Madiba.
Ata osinja kote tanga kosonga lokota ata maibu.
Noela Madiba.
Alain Tsana, Ike Mupesa, Freddy Asundami. Mayele na la vie.
Chane Chaba.
Roger Ndonga. Colonisateur
Igo de Bruxelles
qui va piano
oh, Fasano Fasano Mato et Zoloka Esali réalité
Carpe
Diem Tete Kebaka la gentillesse Yambebo Ah ouais Et dans Mambo Club à Bruxelles Papa et Mala Jimmy l'Americano Daniel Simo La belle Camerounaise Et Tigana Zoueta, pièce maîtresse, hein? Vivi Emeraude, un petit dans la partie à Sabé. Benjingi Nanga Tingi, Mère Mère, Egide Amama, Mère Riro, Nalela. Amawatro. Sylvie, Guy Mankesi, Lodin Zibi,
selon mon cœur.
Papa Dengues, il y a mon colo, pour l'équipe Bango. Mamie Carmel Badiamant, Vivelle Nengoyo Emeraude, Nabi Kesue Bolobia Ouyoka. Merci. Aïe, 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 Carole Yoka, Moutoua Kolela,
Koko Nami Kabeli, Bonze Panayo. Bengina kombo ya imbwa na sacrifier le loho kingona ngai Carole sose la se singana yo bonga na benga ma imbwa e bongo yo zala mokolo nanga
bonga na bonga ma imbwa e bongo yo zala mokolo nanga oh koko sasu
chacho mbala ya ya le boss yo moto diamant yo kelaka yebisa yo
Carole nanga e Yo kito koto, Carole nanga u, yo zali ngolo, Carole nanga e e, ni uza mofude, koko nanga u, yo zaku.
Malabazizi,
toko nyuela yo, fulo pepa yi Carole, iso sepa na yo koko nanga.
Carole nanga e le nikone kamo koko ni ya manga mofude.
Coco Carole Sasungeso Maman Lilian et Anaël
Herman Mambolo Kael Vetera Oki Mabila Arrobas
Coco Simplicité Noé Le Kia Batemoué de Jeva Yozana Keisha L'Oreille Kole Koya Bakwa Rouge Présence Nota Moutoise en Ankoma et Zaremedo Basali Nzambe basali réunion bati ya kombono
Ma Biblia Koko Sasu
Koko Sasu Ngeso
Jean-Louis Mbanga
Yaya Nadeni Christelle Le pétrolier Carole nanga la fille ya papa Coco Claudia Carole na zazayo
Mama mama fuma mano kole bale Moïse kamoraka
La tango e pa ya faro
Ya kama moko zela te ya moko mama no kola suki ya maboko
Coco Sasungeso Il faut mon aïe Ah Coco Carole Claudia Sasungeso Il faut mon aïe
Yabalo Kanta Bato Bazoa diplôme Sera dactylo Bako manje à l'ouvert Bato Bazoa diplôme Lelo série informatique Mes technologies évoluées 4x4 Grand prêtre Jean-Flic Passasala Sylvain Mabanga Ness Makia Didier Tabao José Mpaka Père Double
oh, oh 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 Mais pourquoi ça Oh mama, oh moni yo eh Mukoko, oh komyo bosana Oh Claudia, mais pourquoi ça Oh zalaki na rien, na zalaki ya yo eh Oh zalaki tche tche, to zalaki ensemble Oh zalaki na malweka, na zalaki ya yo Mele loyo osui, oh bosani nga ye Mele loyo ngindi Combien basusu et pas n'y a pas l'ingo et la caca.
Elle
est sa pièce à la louée, sa la caca.
Elle est sa pièce à la louée, pas n'y a pas l'ingo et sa caca.
Elle est sa
Coco, Yayana Julia Julia, Carole, Yayana Ali Dangueso. Coco, maman Alison. Oh Carole, maman Alili Anna. Coco, yayana demi Christelle, ozala ki nari, nazala ki ayoye, ozala ki cheche, tozala ki ensemble, ozala ki nadolizi, nazala ki ayoye,
melelo yo bozwi obosani nyoso e melelo yo ngindi okomi na basusu epana yo bolingo ezala kaka
elengi soki ezala nguya
sima na kete me pourquoi epana yo bolingo ezala kaka Tombo tipo kwa mbongite A criminel koutou Babi mina prison Pourquoi n'a ka kampasya mounyo koli boye O koko e Mama na bana Mou Claudia e Mama na kertis Mou chikaya La fille papa Mou mama weli Mama ya bana e Ipana ya bolingo ezala kakaka
Yelengi sa kiesa manu ya sika
Bebe
koko Tozalaki ensemble, tozalaki na kintele, tozalaki na yo, lelo yo sui, obwa ki singa e, o komyo me mamba susu chez le papi chuli,
radio mangembo,
yese, ni ben, na ni fasika, ni espel, université protestante, catholique, Masamba, Nalembo, Chetemba,
Adi Londole, César Ngadi,
Nabima, Université Kimbanguiste, et Panayo Bolingo Ezala Kaka,
Elengi Soki Ezala Nguya Sina Pepe,
Dani Kokombe,
et Panayo Bolingo Ezala Kaka,
Soukali Soki Ezala Nguya Paneli Julia Sassou.
Côté on a tout et bien.
Murphy reminding you that Mellow Madness is on WRIR every Sunday afternoon between 1 and 3 p.m. We'll be playing all kinds of soul, jazz, and funk records from around the world. Mellow Madness on Richmond Indie Radio 97.3 WRIR.
What? I only got 30 seconds? Okay. This is DJ Greybeard here at WRIR LP 97.3 FM, Richmond Independent Radio. I'm the host of The Other Black Music. Every other Sunday, 3 to 5 p.m., I bring you music ignored by other Richmond radio stations. Zydeco, funk, rock, jazz, blues, all kinds of wonderful black music you don't get to hear anywhere else but here on WRIR LP 97.3 FM.
And this is Ambiance Congo, another program under the umbrella of the other black music that you don't get to hear on Richmond Radio. This is all Congolese music for 2 hours every other week. My name is DJ Dowdy, bringing you Ambiance Congo here on WRIR. Let me tell you what we just heard. That was Leroy's Solewanga from his CD Operatoire. Double CD came out this year. on the Bonham Music Production label. We heard the song called Bougie. Before that, we heard from Papa Wemba from his new CD, Notre Père Rumba, Cena Performance label. The song called Philosophy Ya La Vie. And before that, nice cut from Pichu Santiago from his CD called Altugam. We heard the song called Fiesta Love. Coming up next, I got one more in the same vein, sort of kind of as what we've been listening to. It's from Didier Lacoste, his new CD called Kingolo Golo Tir Al Bout. And it's not my favorite CD, but this is a good song. I like this song. It's called Piloli from Didier Lacoste. And then we'll finish up the program with something from the new CD from Wine and Minon. Stay tuned. Thanks for your phone calls today. You have requests or comments, the number here, 804-649-9737.
Pauvre musique, espoir et avenir. Ok, pipi piloli. Diego musique. Yévisa pasteur Francis Lola. Yéna Manoul Vaka. Basi bachato rouge koyate.
Motonyo sonza basala na mokila sepela. Toko mele.
Bongonga yinini.
Seli felo.
Tamungi.
Azana toya sepela.
Ese ngonanga.
Ekomi ya matinga e.
Natindi kayo.
Mama yo sepela.
Ibrahim tapaka mala. Otikita difiki se wabi.
C'est
juste
koma ya monyato ye mama na bana bolingwa pipi pilode charle mwinda nanu mosese bolingwa pipi pilode movi mombero na loa bolingwa pipi pilode
mon directeur David Boto bolingwa
na moni paseleki na lobina kimepa ya nzambe na koma na ndakwa nzambe sangwa talinga na misa basumuki ekomi na tamo frande sangwa kyoto lingai akanisi sebala soyanga na yama beute pana ngate ya kape malende pastel na sa innocence na zolu kapilo lina ngaye tout Anderson bolingwa pipi pilole
moyo lorenzo
jambe katende trikomba kiki babito ye eza izingula mangai tundu ibonite
mona
mbana nchamu ye
la fame denge ne fati la mesla la chinois tiye se kilenko mbazu agoye
mwani
arrête kajou atata mwasi eva la kaso
akami
Okay, let's end up the program with some real music. This is Wen and Minan from his new CD, Psychology. Here is Marikato. See you again in 2 weeks.
Na bungiti na kola ta sosetike.
sapele na sinisa nyongo
ah mama o kata ko dela na ngate
zambe tinde na nga akange mikayela aya ko pasola poke oyo bakanganga